Izikronike zesibili isahluko 19 verse 1. UJoshafate inkosi yakwaJuda wabuyela ngokuphila endlini yakhe eJerusalema. Verse 2. UJehu indodana kaHanani umboni waphuma kumhlangabeza wathi enkosini uJoshafati, usiza yini ababi uthanda bamzondayo uJehova na? Ngalokho intukuthelo ephezu kwakho ivela kuJehova. Verse 3. Nokho kufunyaniswa kuwe nezinto ezinhle ngokuba ususilo ashera ezweni wabhekisa inhliziyo yakho kuba ifune uNkulunkulu. Verse 4. UJoshafate wahlala eJerusalema kepha wabuye waphuma wahamba phakathi kwabantu kusukela eBherisheba kuze kube sezintabeni wababuyisela kuJehova uNkulunkulu wawoyise. Verse 5. Wamisa abahlulelezweni emizini yonke ebiyele yakwaJuda imizi ngemizi wathi kubahluleli. Verse 6. Bhekani enikwenzayo ngokuba anahluleli umuntu kepha uNkulunkulu onane kwahluleleni. Verse 7. Ngalokho ingebhe ngoJehova mayibe phezu kwenu, qaphelani kwenze, ngokuba ukungalunga kukho kuJehova uNkulunkulu wethu, nokukhetha ubuso nokwamukela umvuzo. Verse 8. Futhi uJoshafate wamisa eJerusalema kumaLevi nakubapristi nasezinhlokweni zawoyise bakwa-Israyeli abokwahlulela kukaJehova nabombango sebebuyela eJerusalema. Verse 9. Wabayala wathi, niyakwenze njalo ngokumesaba uJehova ngeqiniso nangenhliziyo epheleleyo. Verse 10. Yonke imibango efika kini ivela kubafowenu abahlala emizini yabo phakathi kwegazi negazi, noma phakathi komthetho nomyalo, noma phakathi kwezimiso nezahlulelo, niyakubaxwayisa ngayo ukuba bangabi nacala kuJehova, nehlelwe intukuthelo nina nabafowenu, yenzani njalo aniyukuba nacala. Verse 11. Bheka, u-Amariya umpristi omkhulu uphezu kwenu kuzo zonke izindaba zikaJehova, noZebadiya indodana ka-Ishmayeli umbusi wendlu yakwaJuda kuzo zonke izindaba zenkosi, namaLevi ayakuba izinduna ngaphambi kwenu. Yiba namandla kwezeni kwenu, uJehova uyakuba nabalungileyo.